Nkosi. Lokungani emthandazweni yami ungenza uhlanya olukhuluma lodwa. Ngoba ngiyazi wathi ugogo umthandazo uyinkulumo mpendulwane pho kungani uma ngikhuluma nawe. Wathi ugogo kimi uma ngikhuluma nawe ngikumemeza wena uzongizwa ngiphendula. Ngegama likagogo lokuthi wena ukhona ngamkholwa ukuthi wena ukhona. Ngakholwa ukuthi izinyembezi ezintandani nabafelokazi wena ngiphendula. Kwesinye isikhathi ngiyakubiza ngikucele ngifise ukuxoxa nawe kodwa wena uyangiziba ungiphendula uhlanya. Ungangiphenduli ngicela ungiphendule. Ngiyacela ngiyacela ngicela ngiyacela ngiyacela kungabonwayo ngicela ungiphendule ngilimele. Umama wangishiya nawe wathi kimi uma nginawe mina ngiphelele. Nkosi ngiyashoda ngidinga uze iphimbo lakho ukuze ngizophelela. Ngisebumnyameni ngiholele ekukhanyeni. Ngiyacela ngicela ukhulume nami Nkosi yami. Khuluma nami Baba angidingi ukukhumbuza ukuthi mina ngingane yakho. Ngiyakholwa ukuthi ukhona uyangizwa kepha ngikhuluma nawe wena ungiphenduli. Kungani ungangiphenduli? Khuluma nami, 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 khuluma nami Nkosi yami. Ngiyacela 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 khuluma nami. Kunamazwi angakholwa ukuthi ukhona akhuluma kakhulu emahlebe nami athi leli lona sisiphathele imithwalo sisithwalele umdali kadaliduba walifulathela. Ziveze Nkosi ukuthi wena ukwazi wasilahla ungiphendula uhlanya. Ngikhuluma ngedwa athi ugogo umthandazo uyinkulumo mpendulwane pho kungani ngikhuluma ngedwa. Anginabani ngingedwa pho ngingedwa pho. Nami uma kusa ngibuzwa ukuthi ngivuke kanjani ngizizwa kanjani ungazizwa kanjani uma umthembile engakhulumi nawe okucacayo ukuthi ngivukile kodwa anginaso isiqiniseko sokuthi bengifisa ukuvuka. Nkosi emthandazweni yami kungani ungenza uhlanya olukhuluma lodwa ngoba ngiyazi umthandazo inkulumo mpendulwane pho kungani uma ngikhuluma nawe ungangiphendula. Ngoku wathi uma ngikhuluma nawe wena uyangizwa. Nkosi khuluma nami, khuluma nami, khuluma nami, khuluma nami. Ngiyacela 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 khuluma nami kungani ungenza uhlanya olukhuluma nodwa. Nkosi mpendule.